Exclusive.
Eyo G-Talks agacha. Kwame Mr. Bonnie Love. Pro on the deck.
It's iPro the producer. The true definition of African rhythm.
Chirundi City boy. Aleike, G-Talks iba gelo for Chirundi. Aubo ike na baba na katundu. Chira muntu na kadansi kakwa ikona kuno pishiro kukopelo munove. Boiling point, antazi. Gambino fila koko wokefi. Na bageto vaposa pona kaso. Ah, kadansi kaso. Useva ivina.
Chirundu dali.
Eka dansi kanyuaka.
Chirundu dali.
Kia pala kumadabu.
Chirundu dali.
Na batimo kumashaku.
Chirundu dali.
Useva ivina.
Chirundu dali.
Eka dansi kanyuaka.
Chirundu dali.
Kia pala kumadabu.
Chirundu dali.
Na batimo kumashaku.
Chirundu dali.
Welcome to Chirundu Vane. Full of cash in Kachana Mabine. More love, no hate, we shivane. Let's go to ghetto to Sangalale. Fima ghetto cheva mushe. Kaleza tirinavo chika zungulusa west. Kulipili sadapo. Mama mamia. Kuna kulideva na misango zeni wana chenda wazili ifo.
Wose vaivina. Eka dance kanyuaka. Kia pala kumadabu. Nabati moku mashaku.
Chirundu dali.
Wose vaivina.
Chirundu dali.
Eka dance kanyuaka.
Chirundu dali.
Kia pala kumadabu.
Chirundu dali.
Nabati moku mashaku.
Chirundu dali.
Oya mpufu wa the deni or dance. Iye nani chirundu crazy dance. No beef, mbeni kwa chance. Winkonka mumana olo nishi we kansh. Go, go, go show. Ringa chaku kalipa njelela kwa sorry. Kuna tulakolwa, iyo test. Ndiye kuchokela malebo na mayobari.
Wose vaivina.
Chirundu dali.
Eka dance kanyuaka.
Chirundu dali.
Kia pala kumadabu.
Chirundu dali.
Nabati moku mashaku.
Chirundu dali.
Wose vaivina.
Chirundu dali.
Eka dance kanyuaka.
Chirundu dali.
Kia pala kumadabu.
Chirundu dali.
Nabati moku mashaku.
Chirundu dali.
Kamponi mpeni.
Let's go.
Kamponi mayati.
Let's go.
Sima unju wa polo. Wakadunga kupotia. Na yambi na yambi we.
It's iPro the producer.
Kwame Mr. Bonnie Love. Aleike.
Exclusive from Sam Abdu.
The true definition of African rhythm.
Big up to the ones that
bringing the heats down.